studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare no ga lewru septembre jena yamde sokido studio tamani miden tawa le maison de la presse do pomo ko do jottino no do kabaruji du mor way gal kanko no dirte do ganni kanto wonto boggi jamde to grabon compétitivi de wattu jono deejere warti nokko no dirte do nyono kany e gallure tumbutnde caggal ko majireji di ngadno ton so yimbel di don keddi nyono yimbel tata wobbe kasen keddi le gallure tumbutnde tedde honde ton no kaldule kawrangal wori lileedi meden de be kolitiwi de wattu jono tidalaji mawdo gondi e mater no gal hani tabirede yittini micro jamme honno dese walleedi malingal wori yoga andube tara kitari kiji kay kolitiwi de dum kolititta no leedi malindi jati wori do kolitinda fu dese wangal anditirte leedi malindi on garan fantade do e journalangal di won no sembe kabaruji dum jogino do betande bi bismillah modon e hadade deder warti le gallure nyonode caggal ko majernde wotno ton alkamisare kenyen so be kolitiwi di yimbel di don keddi le hen commissaire o jati ana ley be do yimbel heddibe le hen barmube do ngadi hen wotto jono laamo holitiwde ngabbe di do bonandaji nabete yeso sariya
kabaruji ni budi kebaka do hen yalla hodo wadi so be ngadi de do majere suudu ministre humunu kabaru ndena gule leedi ndi holitiwde yimbel bilabe gonno wadde majere muuden kanyen je so nato e ndudo suudu komisariya be kolitiwide komisar gondo ton o yaye haaje mudun wakande natno tonde dembe janindiri e neddo fuumo be tawi ton be barmini komisar o arande caggal mudun be karbi yonki mudun police ngabe tawnobe tombe jamarde jabbitiki be sanne so be darti ko he mabbe caggal mudube keli mangasi kaborde gonde ton be njaade kaborde be chumito mobilaji non communiqué o hollitiri wiide wakande be gadanno dido golleji deddu civil goto heddiki le hen surdo premier ministre golata le leedi meden di be gadi communiqué be kolliti metti mabbe le odo golle sanne be bi jamarnde waltina hakkilaji mudu yen ka yimbe le gabbe odo bonada nabete yeso sariya ngalure nyonande idum woddiri bomako ko buri kilo ngaji temetati ana le region segu le wud leedi mali
tumbuto hollitawe de yimbe le taton keddi le hen don wobbe du barmi le hen non holitira wiide dum won taton be kolitiwiide keddi le hen idon be fu yoroobe non barmobe yo nayon non be kolitiri wiide halaaji mabbe di ton holitam wiide dukkaaki kurdi kanyen boni le odon no ko yimbe le hobbe joppi den no dirtede abaroju de nyaloma hande no fa kebon kabaruji ko won leedi mali fu kanyen heejoji sijo tamani odon bay ngabbude do whatsapp binde sijo tamani feewde odo numero chapande jeddi jeddi mere go chapande joyi jeddi mere go no kaldule kawrangal hante red leedi meden di wattu jono tidalaji mawdi kany en gondi e mated le hen no honjo tobe dido golleji kollitiri wiide wattu jono fa keben famtar keden Ousmane Diko
yo tonganda jeberde de centre carter holliti de helloji nogaydu o konjotodo mo jinganta fay gorto bangal jengigol kawrangal tagal holliti go tadugol gol konjotodo holliti du tidalaji palidi hen le jengigol golle kawrangal kabaru seria ono wote mo dalla lati sababu wade latade e wi konjotodo o anahen e majundu beedoto tadugol dabare DDR yawninede konjotodo o non holliti wade pocindiral le platform dum dun do wanda o gongini gede cinyede kawrangal tabo sarti golle nyande sapodi lewru juyende yode wadde fa larme kedintinaade ya nokkuje de nanga pale de fu fa warde e bamde seriaji tentilidi e la non kunca tidalaji di le tongan mudun konjotodo non dardi sema tinno wada juude mon le dartugol sobimbe desal malikidal nyande sapay jeddi le rujje jabbindu yalla be kolle sariya on dardi du gede didde kawradu ko yaawi andina du dabareji bamadi kasindinaadi yalla lama ana warta kidal de tongande heer konjotodo onon hollitama watmo wayde pocindiral bangi le sesa latudu sababu hadude latagol batu chapantati e jettobo
non jatti wori wayde pocindiral ala wondi e matede wattu jono hakkune gede de hollitam wiyede sema kanye bangi got platform be cinyinino talkuru be ngadino communiqué wattu jono hollitinde wiide be gonde yaltindirno dido golleje ngori yoga konjotobe kay kollitiwde wana jono arande wayde pamral mate hakkune gube de in waytinude kaldale kawrangal duno wori le leedi meden de kedam kanko no dirta Mamadou Diawara yo sociologue omo le gubal ngal no dirta gayangal ko sifido hen
platform ka wala kala funde deejini faana dabereji bamadi bangal deejere saatu fu de hakilaaji gondi mobe daade wombe semana wombe platform tawan galda yingo woto dum ana waawi torrode jengel gogore kawrangal haasini dum heraaki se bangi goto famri sma se goddo o tawdaake en dum ana hollitatan ko hawra hen ko wadda e jate gote eden baawi jataade tan yo dum farratiji bangal jengel gogore kawrangal handan de gonden do sen jeewi kawrangal kabar politikaaku ana hen e gube tiñide kawral ngal e hor mun daasi koyde laati dum sababu taadinde dum e baawa yaltude e kaati dalla se gede de pawarde e noti adna mobe daaki se laabina ko haani hawrede dum
sukaɓe wonɓe ley leydi Mali ndi ɓe ngala duuɓi joyi sa fecci ɓe pecce nayyi hollitamere feccere wotere nde fana jogui tiɗalaji ñamde fa haara wattu joni noon fedde ONG nde ɓe noddata action contre la faim hollitiri wiide ɗiɗo kabaruji ɓe dokki ɗum wakka nde ɓe jiiduno e pelle société civil en kañe yimɓe allah yettinoɓe kabaruji wattu joni ɓe mbisina imma daraji gaɗe dow hen ƴeewe yalla hono jawlele kani heɓirede yalla ɓeɗo sukaɓe ana paabe keɗemo kanko docteur Djibril Baga yogoyo goto e kuminiɗo ɗiɗo golleji ñaame fa haare le suudu ministre huminiɗo kabaru cellal
wakkati joni o so ni leydi Mali ndi waɗi jawɗi kewɗo e ley kabaru guure heɓan resude famɗi fof milliard goto e kalisi dollar e ley sifa laamu leydi men ndi kamɓe député en ɓe kani haybude kala ko woni jogola kalisi yalla sukaɓe kamɓe darnade leydi ndi e ley korata ko na keɓa ko kinno kambar ɗum no min jottike ɓe andon no yolbere sukaɓe no jogui kutoji kewɗi ana hani ndeɗo yolbere haɗe no fewiri sukaɓe amen ɓe kiɓinayi duuɓi joyyi feccere duuɓi pecce nayyi fof na wondi yolbere sattude yo hakke million ɓiɓe adama ɓe mbawata abadan laatade mawɓe leydi ndi ɓe mbawata ɗum laatade fewi guliroɓe juuɗe no hanniri ko ɓuuri tonuji sappo e gu'o ñamri woni ko ndemeten ka yalla iɗi nafa en ana hani ɗi
mbalite
hollitinde wiide dese walle leydi Mali ndi wattu joni ɗum hollitita leydi ndi jaati noon yoga e anduɓe tarikiji kollitiri wiide couleur ngaji tati gonɗi ley hen ɗi jamarde so yeehi desewal ngal ana ngabbine woɓɓe an toon darta ko ndegal jippinedu woɓɓe an toon teddegal fo gatta tarikiji ɗi kay kollitiwi ɗum no andanɓe tarikiɓe ɓe mbi wala ko laati sababu muɗum sowona jama o jaati anda tedde fi desewal ngal fa keɓen famtade gaare keɗe Ousmane Dikko
yo wattu wittere gonɗen eɗen nokku ndimaku leydi men hesanade se waɗa tagu maysa mawɗo ndimaku Mali yo ɗon larɓe Mali gabbinta desewal ngal ñande fo eɗum waɗa e o nokku bamako so yogaɓe tabatako wudere Mali wudere leydi meɗen heɓo du anda koro desewal Mali
ene andi seeɗe ko woni koro desewal leydi Mali ndi min kay mi andana ɗum fay hunde huuɗe acco o yo kabaru ndema olo o yo jawdi na mbiyan tan kanggue boɗejo o yo ƴiƴƴam yimɓele amen yimɓe batte immadaraji leydi ndi soni e maati yimrene na yimɓe haysa aɗa e acceptation aɗa hani daroɗa caggal nde ɗum kinoɗa hajumaɗa ɗum teddegal fewde leydi
ndi
e wi Abdourahmane Koulibaly o janggino histoire nde jangguinirde ensup desewal leydi ana way hono andetirde mum faabato tan sa yi otaku maysa kala ɗo mawɓere waɗi fo andinde yo ndi leydi wonda ley jaam haro fawarde e walde fo
desewal leydi mani ndi huuɗo hecco ollo e boɗejo huuɗo hecco o yo banggal kabaru ndema olo o yo kala ko woni yigaji leydi boɗejo o yo immadaraji ɓiɓe leydi
ɗinɗo wonde noon golleɗo yogaji ana gondi ka saatu saatu gabbinde desewal Mali Issa Mariko hoorejo gollirɗo laamu andini sababu ko gollirde muɗum rewata ka anniya
gamen gawi ɗum ɗo yo tawa ngal kala artinere wattu wite min gabbinan desewal ngal ñande aljumare ngal jippine golloɓe foof gaɗa bawɗe mum en hawrutinde e ɗiɗo wattuji ɗi ila amen yo ɗum huncene hoore tatiji ɗi foof
e wi jangguinoɓe histoire yogaɓe noon wawde tabade desewal Mali yo wawde andude wudere Mali nde e hoore mum heedi malinkoɓe hewɓe ɗum ana wawi hono yo ɗum yeɓare laamiɓe leydi ɓenɗo hoore dokkata dawla ɗiɗo mandeji e wi Abdourahmane Koulibaly jangguino histoire nde jangguinirde ensup
jamare nde jettaki fewi no hanniri leydi men ndi gilli leydi ndi majji fewi wakkati joni o ana hanni kabar muɗum ƴewte banggal jande ko wiyete ECM ele jangir amen de yalla leedi malini na jantane skwabe hande be an hani lam ko be pia dabare wajibina o deswa leedi ndi ngabine beto fuf yalla yimbe na anda nafaka dido nonoji di andon chadale oro kabaro fay mobe hewbe leedi malindi mbaw fi yimde de do yimre leedi malindi
c'est un problème
dubi chapan joy e jenay tagandi ba ko leedi men on jotobe yogabe ka kolliti ana yoni ana foti du ko deswa mali maysine hokke dawla faarde etak maysaji leedi men di fu fala to non be dardi kala wada hen juude mun anyadu bame heedi malin ko be fu
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekrab jelo men leey kere dujuto en puddira nokko no de tetsite be koli tiwide fiddar ton serembe do fuddine nokko le mabbe o wattu joni o be bi imma draide no gondi e wadde robe kanye worbe no fano gondi e yad le gese gonde ton de gondi dartoji do wono serembe so be kebi du be garbe ciotta yogo o du nyaame wattu joni o bol serembe be bi hile o do nokko idon bama bu debbe fayotio chapande joy cfa se huru da garanti minire nokko no dirte do yoro so ko buri hewde moto ngaji gondi ton di fu be bi feccere mo do fu e wattu jono wala ton vignetti suudu meri wondo tondo wi lewru septembre no be ngaram wadde do hen imma daraaje kala moto fu mo wala ton vignetti do be nangan do no be kollitiri wi wattu jono be gonto okude jabaade hakkilaje lobbi yalla no yobbu suruuji muuden do radioji gondi ton di sekra do katten beta hande do kabaruuji meden di mi jooti on sanne hedaade heejo jamen ka fande kedde hedaade honno andir onno do e seeda yowtere meden de ana woodi wassalam